Jetti yamde silmaji chapantati Bamako e Wagadugu jetti yamde silmaji chapantati Paris odosa woni wakati namtinde on kabaruji di
Abdoulaye Dikko
tobbe mawde kabaruji meden di to leydi Burkina Faso wakati mo leydi e pel adnardu gondi e holude mette mum men fewde e samedere lamu e ondon wakati goto pel civil en suka be gadi kawruti kengen Wagadugu holude weltade mum en e daminare be konu kabe gartaran jam e deyere to leydi Mali Moussa Faki Mahamat horejo gomo fedde dental leydi Afrique ana tawano Bamako o telatare kengen imade majjum yo yewdo hono henna e kaldal fuddirta hakkunde Mali e sediawo yalla jukkoje de itte Alexei Navalny o lundi de lamu Russie inde mun beydama inde yinbe gollobe ko boni be jabbitare do woni e golleji mum en handen yo alalbare nogayi e jeegom lewru gawo bordu e hitana udinaaji didi e nogayi e didi teddube hedibe RFI e fulfulde onon e jam arane kabaruji di to leydi Burkina Faso o tiagal samenere lamunde talatare kengen ne yinbe hewbe e kawriti holude weltar mum en balligu mabbe du timmudo be jogani hono be ko non ko be wombe fedde MPSR e daminde ben ana mbawi wartude jam e dejere e leydi Burkina jantore Bobakar Boli
hano yimbe jantube kengan nokku place de la nation gandure Wagadugu yo faabe ceyo ndelle ko lam ngun watti ele juude mintere en na welabe sad
bodi fay kon yimbe be joni be yido no yimbe no potini yo hollintana ni wallahi veli bon jaati ko detti yimbe funa andike kudeta woda kaso ni kudeta nafo leydi fu yimbe funa jidi dum lele kudeta ko Thomas Sankara wadano Afrique fu wullu kanko kute ta mako wada haddi Burkina fu ayi wurtori lelle dum na hollina ke on nafa e leydi makko lelle wallahi Allah hande ko min burti dum minen ka velimi wodi minen goni gada nangube o be min
na won don yogo mabbe gondube e jikke lobbo ke fedde MPSR adinde leydi din hande en kan way wurtinde Burkina Faso e do saddaji
min tomi weedi fo min bulla weedi fo min bulla Allah hokku soda jibe sembe jinna Burkina Faso Burkina so mi unne e lamu ko liba dum wallahi no welimi sanne sabde lama be njabi lamu be kaami yimbe yimbe barama maybe duudi yimbe kendama nyamduuji tiidi tiidan maaji ngadi jennidi donc bonondaaji keewi sanne wi'am be njoppa be baawa be chaloke Allah walli en mintere men be ummo ki balli en njabi lamu ngu yettore no
wuti mile modo lam mintere men waay jogal leydi no wori
wallahi mintere miilo amin ka mintere ben waay jogade population o teelibe fu Allah wallan be jogo jennidi faawoda
ko joodon famude ko wana Wagadugu galluje godde leydi Burkina Faso gasi yimbe njalti tondu na kolla weltare mu boyi ko lamgo wati e do juude mintere Boubacar Boli Wagadugu RFI
ende seminere lamu leydi yeru France appel de kewde yeru sediawo e dental leydi do won dental leydi hirna Afrika e tawtude dental Afrika e tawtude du fedde oni fu kolli mette mum en Emmanuel Macron hore jo leydi France nantini kengen kabaru mo hebi alhalo rak markizan kabore hore jo chaminado jantore minati jallo
fedde dental leydi Afrika hirnange sediawo dental konuli leydi joydu woni G5 Sahel tawtude walde adunaru oni kolliti mette mudum en e saminere lamu wadunde altinere to Burkina Faso kenyen horejo Franci Emmanuel Macron nantini konguli tawtudi de pelle keredemo
mede ibbi wondude e fedde leydi Afrika e hirnange oni sediawo felube akunu kobe libube lamu ro Christian Kabore sabu kan ko horejo leydi ko o subado labi didi e tiagal wote e horejo leydi France non no tawti e CDAO gadarnde mabbe ko anini men fiondo do no uttu artira e nder leydi ndin
landal tawangal e kunde adunandu woni hoto horejo kido Burkina Faso rorku mark Christian Kabore woni yalla o moreni Emmanuel Macron ardido Franci wonko fami e dilandi
je n'ai pas plus d'informations
ala mi hebani kabaruji e ko o fati e no rorku Christian Kabore jogora feji e ko fo andikon kono be andini la hanki himo e jang hay fu sebani mi do sikki tan ko non kadi wonirta redo balbe min darto kadi no o renire kanko e bengure makko len
so kabaruji kebama kollito jiror ko marko Christian Kabore anaselli do mo moti na dun do mo hawja andaka
non na fedde sediyawo holli e nyalade garojo jonde wadan batu e kabaru leydi Burkina Faso e to leydi Mali horejo gomo fedde dental leydi Afrique ana tawono Bamako talatar kengen Moussa Faki Mahamat ana yidi e fabaade leydi ndi yalla en yalta e tidallaji e wi makko Amadou Abidinaba
e legarul makko ngol o yidi e ambassadeur en wombe leydi ndi fadde makko yidude e horebe leydi ndi Moussa Faki Mahamat ana sifo fanda garul mudu ngol
de venir vous écouter de m'informer
mi ari hedade on mi heba ko laabi famde e jewde peje podde rewede ngam addude ballal besgu leydi Mali jogi hakke fadde e fedde dental leydel Afrique bum sedeyo horon jaa e sosdum ko fedde faggude yankere diwal ngal faydagal modum no buri dental leydel Afrique yewé horon gandi meden gollo e jokkundire hani e lomlomtondire leydi Mali no jaa e sosbe gomngu mi rewto no andi kule podde laamade waylo wayloji ipawake dosga
un changement non constitutionnel
fadde mako warde do mali do on dari famde anniyaji fedde CEDEAO ne Moussa Faki Mahamat
j'étais hier à Accra
mi yehi hanki Accra ngam hawrji e horejo leedi gana gardibe hande gomu CEDEAO fedde dental leedel Afrique hebi hawrji e dendangal jonle e gomu CEDEAO wadi ko fate alhali Mali e der jewte amen anniyaji mo ina datta ngam yewtude ha heba peje e dedo cadeede horejo jagorde mi ari ngam hesitinde fadaram ngam fedde dental Afrique waaw oftude Mali yewtude CEDEAO kono ko idi fof ko non besngu malinaabe
et d'abord avec vous avec le peuple Mali
ande tan fedde Union Africaine de ana jokki tiagal jukoje fedde CEDEAO de Amadou Abidina Ba Bamako RFI
to mali to fa hanna e puddode yontere de lam leedi ni tewti hono konun ko be Danemark won meton to mali njalta no yaawri leedi ndi de won e wi lam mali wala ko horebe mali kalana e garol be konun ko be hanbe tawtude e gubal takuba le majun horejo nado horebe kono Danemark e tawtude jagordo kalfinado kono France fu kolli ko wadi ko wadi e do labal wadiri no hani wadirde wala do ko lam leedi mali dulli hen to leydi Guinée Conakry talatare kengen suudu sariya leydi ndi e fawi jinbe sappo e jeddon sokede kadde gurnamum en sabe be tawama e firinde hakkunde leñi sabine do mayde jinbe sappo e go'o e lengalure masenta hitan udnaaji didi e nogaya e sariya be jinbe wadi kengen jonnon fay got e mabbe tawaka sabe be fof be jinbe nonno dogube to leydi Tchad e firinde hono talatare kengen de e leya ngalure abeche e bangi funang leydi ndi sabe jodde Amir Toubal yimbe njojon maayi ko badi du chapantaton barmi e ka hisa cede en dokki de wonno tafon wala ko laamu leedi Tchad nantini e kabaru majjuma e gilla de do nyalal jobbe joni de fu be kolli wiide hono mette ana e li de do ngalure abeche estraji mudum e joda gollo kanko o do horjo keso e Toubal du kessal e joinangal e diwano e abeche to leedi Urusi hankasan lundi do laamu biator Alexey Navalny inde mudum beydama e inde yimbe be laamu Urusi noddirta be gollo be ko boni be jabbitare do woni e golleji mum enna talatala kengen laamu leedi Rusi nantini kabaru majjuma jantore umuba
Alexey Navalny o sokado tode gila hitande joni e burdomo e battade fatto yido Rusi no tumira tawede e kuli yankagal e fanti yankagal dun no feuti e tefanaybe Rusi e ko yowiti e gundoji ko non andiniri fedde habainde kala e ko faati e ngeenare nde fedde Navalny hadande gollugol tode gila e lewru jeega buru hitande yawtunde nde e wondude e yimbe jeenayo kadi tawno rama e der ndi kaydiri de pehe jettama e saaji motawata risino immani kala lundido laamu leedi ndin mejaaji din e societe civile no sikki tunde fere be yesobe e o horejo leedi ndin Vladimir Putin fejjiti kero. Yimbe ujunaji e pelle telen temede no tawa e ben windabe e derndi kaidiri.
E choftal balli timinirta na kabaruji di kan to Cameroon e kawruta ko leedi Afrika ana jokki kengen Senegal fi Cap Vert didi e kowal Maroc du fi Malawi didi e gotel dum hollata Senegal e Maroc e tawti leede jetti keddotode e fodondirde e hemde deswangal joni Rama Diallo wartane di kabaruji liya e yeftere e choftal balli o jaraama e hedegol modon